ko ɓuri millioji jeɗɗiɓe ɓiɗiɗi mali goni landinaniɓe wotoyde wakkati joni o adadu carte ɓamaɗi yaari yesso jaati ɓuri fof nder région ŋaji ɗi dina Bamako saabi ley région ŋaji ɗi yo hakkude capanɗe nayyi e capanɗe joyyi ley temedere adadu Bamako ɗo na famɗi kamne gondi fiide dabareji banggal muɗum dalil muɗum yo ɓangule golle min gondi e ley gollirde volontariat ɓe jahan damɗe e damɗe darde jamara nde yaltude ɓamude carte mum en nden adadu ɓamɓe carte ɓeydoto sababu oɗo adadu famɗuɗo Bamako yo hajuji bamakonkoɓe e dulla wiide tewɓe jaltan beton low yaade golle fa hira ɗum woni koɓe gartata so julaɓe so golloɓe laamu bangi goto yimɓele ngala wattu hinnade ɗiɗo golleji ɓangol carte ana woodi ɗum ñakkuɓe jaati ɓingu leydiyankaku baale politique uji ɗi ɗum daraki e darɗe mabɓe saabi kamɓe kani dawrude no gotoɓe ɓamoyta carte uji ɗi laamu o kay na wondi darade e darde muɗum bangal batakiji e ko nande muɗum ley o RTM so télé so radio yalla jamara nde ne jalta ɓamoyde carte uji e ley jonte garajo ɗe min ƴewtan golleji ɗi nden mi andan golleji kanɗi humtinede hoore so bangal ɓamgol carte ɗe mo fof ɓamoyta cartal muɗum ana hamdude jomum yaada e carte mum nina carte identité muɗum ma talki goɗɗi ɗi saria yamri kano woodi yimɓele ɓe mbawa fi immade ɓamoyde carte mum en hono yimɓele ñawɓe ko nande muɗum ɓeɗo kay ne mbawi nartorade talki kasindinaɗi ko wiyete procuration légal neɗɗo wawa fi yawtude procuration ɗiɗi yalla ɓamoyde carte so bangal nokkuji ɗi waɗi ndenagu woni e muɗum wakkati joni o kay ne mbawi wiide golleji ɗi jaari yesso toon jaati no laati foof kay fay goto iwrade nder région ngaji ɗi holtinde si allahji goɗɗi.